ngabantu ke abaphantsi kwam bonke abaphantsi kweli phepha simtolikelayo. Endawuqala lafika ke ubizo kum ke ndisengumntu omncinci ngakho ndaneminyaka ebeyithandayo ufika kolu bizo. Ndandithwetyulwe emlanjeni. Nasemahlathini. Iminyaka semithandayo. Umama notata ngamagqirha. Kodwa ndandilandela mna olam ubizwa ncam olam i-calling yam ibe yeyouba ndithathe le ndlela. Ndiyi-forester by profession ndine-BCom LLB ngokwedigri yam kwizithwasele ne-management accounting BCom LLB ndandiyenze Potchefstroom University i-management accounting ndandiyenze i-UPE University of Kwaxhosa. Intwana ke ndasebenza ke kwiindawo kuthiwa kusemabhisho kwama People's Bank kwama ECDA abaphele ngoma ECDC. Intwana ke nafika kubizo lathi mandiqhubeke nale nto yasekhaya. Umsebenzi ke wam kuphilisa abantu. Kukho izigulo ezingakwazi unyangeka ngokwentshona Western Civilization. Akukwazeki uzinyangeke kude mhlawumbi uyaya kwagqirha usele ii-tablets, ii-pills. Ngoku ke ndiphilisa ngolo hlobo. Umzekelo nomama nosemsebenzi osimphetheyo umadlane bengakwazi uhamba iqhutywa nge-carriage wheelbarrow esiya esibhedlele esiya nasemaklinikhi akakwazanga unceda. And kuba ubizo lakhe lifike esemncinci kakhulu akakwazi ukuba aqhubeke abe nokuncedwa ngaloo maxesha. Ndiyambona uvoko. Akakwazanga uncedeka ngala maxesha. Ngoku ke wade wabe ke uzongena kweli cala. Ngoku ke sikwi-process kodwa ke sesizawugqiba because about to finish because this is the last one before the end one. Phaya ngoku uphuma kwethu apha sisuke emlanjeni. Apho izihlele zakhe i-calling yakhe iyaqala khona seza kule ndawo nangoku nifike ndisebenti uba nifike izindlu sesizichithile bezimbini eyehlala thina amagqirha nehlala abaguli kungena nabantwana bayo. Size kwindawo kuthiwa kusematyeni apho kukho izihlele aninasibona ke nina ngeliso lenyama ekuthiwa yingweye zixhoa. Kukho nabathwa abathetha kuloo mama zii-ancestors ke ancestors ake ziyathetha la apha kuthina njengoba sisonke uvumisa oku wenza umntu uvumisa ukuba ethunywa ngumoya wespirit sako wabo. Ngoku ke besiza apho uba nela nanyena nkuntu kuthiwa ngugqolomo inespila apha ebuthi siza kwabo bantu besizothetha nabo kwenzela bazokwazi ukuba bamphilise uba loku ubizo lakhe likwazosiphela. Siyahamba ke usuka kwethu apha siya kwelinye ihlathi elingapha komzi lobenifikela apho kukho ingwe itiger siyahlala khona sawuphinda sakhe izi. Sasa abuye ke siyombeka pha enkundleni kwela khaya. Then on Friday abe uyaphuma ke bayaphuma nosapho labo. Abe uyaphuma uphuma kwakhe kuza wuswa lebhokhwe nale gusha. Ngomgqibelo ngoku it's going to be a big event. Apho ke ngoku kuthiwa ke ngoku is sort of a celebration or a feast. Ezawuthi ke ngoku ube kubuye wonke umntu ke ngoku. It's quite a big event. If you are not, we are going to be there, you will see what is going to happen. Thereafter, then, also like you are into to a ndambo. Ndambo ya kwa. Iye nzuwe ngomsila wenkomo. Yeah, that's all. Can I ask ya? Hey, come on, if you.
Right.
Are you
going to
wear something like that?
Aphinde afakwe emveni koko isinxibo sakhe senkonzo kube nto zihamba zombini iintonga zimbini inkonzo sisihlwele nesithunya ibhokhwe imele isihlwele igusha imele isithunya. Kuba kaloku wonke umntu xa ezelwe uzelwe enobuThixo phakathi. Yiyo ke laa nto ngokufuneka isihlwele nesithunywa. Njengam ndiyi-archbishop yaseZiyone, Archbishop Dr. Nyandile, zanti iintonga zimbini. Akunawukwazi ukuxhathisa ngento ngenye kuthiwe uligqirha kuphela. Uswazi. Ento zonke zidalwe nguThixo ziza kuNkulunkulu. UThixo asebenzise izinyanga. Camaka?
Camaka.
Ithetha ukuthi ke le nto ngomgqibelo since ndisithi izawuba yi-big event. You're welcome to uba ungayathenda lana nsiko. Phaya phaya sihlala kwindlu yabakhenkethi kwakulomsi sisebenza kuwo etouris. Ewe, it means yonke laa mzi uyinto yonke ela khaya yavula ngosesikweni nongela ndifuna ukuthi ke kubangako uba ndifuna ukubuza ndingabuza. I'm ready to answer any question.
Okay, can you ask how this one compares to other rituals?
Okay, sacela ubuza uba lo msebenzi ngaba mhlawumbi udifferent njani, uhluke njani na kwezinye izinto eziqhele ukwenziwa zesiXhosa.
According to this culture, well, you can go to up to the categories up to 17. It's different according to the calling of a person. Well, this one is a deep one. This one they call it uthongo elibomvu. Well, it's got these red beads and white beads. It's not, it's just totally different. As I said, it's got religion and the traditional, this one. And it's healing people. We're sick, even if the person if is just suffering from sugar, the diabetes, and the depression or whatever. As I said, this woman was to transport her, they were using a wheelbarrow. She was sick, and nobody could help it. Even the hospital couldn't help it. So, according to this culture, it's covering these things. And she's better now. She's not better. She's well. But this is where the difference is. It depends on the power you've got. I'm the powerful one here. Even here, the whole South Africa. The whole South Africa. I'm the powerful one. I'm not even shy to say so. There's a social worker in Cape Town who was not helped by everyone in South Africa, but I'm the only one who helped her. Within 1 week, she's working in Cape Town at I'm still going to remember. But her telephone, everything. She's all right. She was about to die, but she's well. That's why I say I'm the best in South Africa. Because she traveled to Zimbabwe and Mozambique. She was not helped. I'm the one who helped her only with 1 week.
Can I ask more? How old do you think this ritual is, the initiation? Is it a very ancient, or is it a new tradition, or was it colonials, or...?
It's very ancient. It's good to tell you that I've seen Twanini. ujonge phezulu nezazise. This is what going to happen on Sunday, you see. But I'm still organizing the ad band as well. The ad is in combination of Western as well, as I said. But the money, if I was having enough money, I was just going to buy a band. You see, it's quite a bit. She's just praising us now for just helping her in many things. And then now let's go.
Yeah, come.